abamu kubavuganya ku bwa president bakubye ebituli mu byayogeddwa president Yoweri Kaguta Museveni ngali mu bitundu ebyebusoga nti government yegenda kwongera amaanyi mu nteekateeka ez'enjawulo ez'okulwanyisa obwavu bwe bagamba nti omukulu enteekateeka zino zaamulemerera dda. Bano bagamba nti yaddenga gavumenti egamba nti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo ez'okulwanyisa obwavu obuwunya n'okuwunya mu bannayuganda omuli eya Plan for Modernization of Agriculture, ey'entandikwa, ey'emyoga, eya Parish Development Model, bonna bagaggawale wamu n'endala, naye zonna zikyagaanye okuvaamu ebibala olw'engeri gye zikwatibwamu. Akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bwa pulezidenti bwa Uganda, James Nathan Nandala Mafabi Majegere, ategeeza Radio Embuga Kyabasa Mujugumiza Gwanga nti yeewuunya pulezidenti Yoweri Museveni okugamba ebwebusoga okuppa ebitundu ebirala n'ebikulaakulanye ng'ate gavumenti ye yennyini yeyasaanyaawo amakolero agaali ejjinja. James Nathan Nandala Mafabi Majegere agambye nti n'enteekateeka ya Parish Development Model ey'emyoga n'endala eziteereddwawo gavumenti zifumbekeddemu butali bulambulukufu era nga kino kye kizireetedde okulemererwa okukyusa obulamu bwa bannayuganda.
Okusooka tubadde n'ebintu byaleeta buli kaseera neetera ebijjomu munnayuganda okuva mu bwavu. Okutandika yaleeta entandikwa, naleeta okulembeka, naleeta bonna bagagawale, prosperity for all, emyoga, Operation Wealth Creation, PDM, njagala tubulire ani yava mu bwavu. Yuzi yagambye abantu mu Uganda nente eva mu lita 8 za mata omwezi akola milioni 10 obala mu bulungi kyageti buli lita ya mata ajitunda mitwalo 4 ne shilingi 6 kaga musafu ishira banga kama taga gula bwegacho. Aenezi zundo za bambulimba abanayuganda batute for right for wrong ate bilie vitundu ebirala byali manga bintu byebaita nga cash crop kati pamba lwaki ya mujao.
Muna FDC ono James Nathan Nandala Mafabi Majegere olwalera ka olwagenda kukanoonyeza 10 ng'agenda okumatiza abayo nti emuntu omutuufu asaanidde okukwasa entebe ennene ey'obwa pulezidenti mu Uganda. Ate ye akwatidde ekibiina ekya Common Man's Party bendera ku bwa pulezidenti wa Uganda Haji Munyagwa Mubaraka Sserunga mugati gwa Bata olwaleero agenze Buikwe agambye nti enteekateeka za gavumenti ya NRM ez'enjawulo ziremereddwa okuteekawo enkola ennungamu ey'okulwanyisa obwavu ng'omukulu talina kyakyasobola kwongerako nga y'ensonga lwaki bannayuganda basaanidde beesigeye Munyagwa abajje kati ensi w'eri.
Nga ofisika abakozi ba gavumenti ba researchers ba byabulimi tebamanya kiki ekibala ekalamojja ekiyinza okuvaamu ensimbi. Investment Authority mukoyamba eggwanga National Planning Authority eyina lipulaninga abantu tebalina okupulaninga eggwanga reason lwaki abateekawo gavumenti balonda gavumenti gavumenti ebapulaningire ati watasigamba nti omuntu ekalamojja atamanyi kyakola n'omusalira musango ntokutye no si byakoppa gwoyina omugaidinga nti ende kalamojja mukole kino tetugamba abantu bonna okubaawo this inequality mu nkulaakulana kireeteddwa gavumenti NRM mu bulagajjavu oba mu kweyagaliza.
Abalala abeesimbyewo ku bwa pulezidenti wa Uganda kwe kuli Major General Girigori Mugisha Muntu Oyera nga leero agenze Kapicholwa, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owa National Unity Platform leero agenze Koboko n'Eyumbe, Robert Kasibante agenze na Kapiripiriti ne Nabili Taka, Joseph Mabirizi agenze Malacha ne Terego ate Frank Abulira azzeemu okuwummulamu.